Katete Music Promotions.
Mpayambe ba.
Apoe.
Kana kene story.
Jump up. Jaga ewe. Kepa. Hey.
Enzombela chabe, atika wala.
Enzombela chabe, lala la muona na zipenyela na meso ya.
Enzombela chabe, atika wala.
Enzombela chabe, wakambo punja kutimira nika wala la uja unja zipumani. Osata ya mbala pilani. Kawala la jilango pasani. Lakata ni mpande.
Kamuona majake Monga awamiza akutia chita professor
Mata sitiwe perfect niwe gawalala Kwande
Kwande chaka walala Niposa Kwande chaka walala Niposa Ana ni usankala pasi ni kupemperele ukale bwino Boso leta ndala makuti banja ikaribu
Nzombela
chabe atika wala
Nzombela chabe lala la muona na zipenyela na meso ya
Nzombela chabe atika wala
Nzombela chabe wakambo punja kutikira nika wala la uja unja zipumani Osata ya mbala pilani Kawala la jilango pasani
Oh, Tatete Music Promotions.
Babylon Saga, the Pandadis, the one style of this Nabi Yanga, the author of this.
Fire them, fire them, fire them, fire them, fire them, fire them, fire them.